exclusive.
Check it out, music. Team GOAT. Second up and a big. We back again.
Chamois
Entertainment. Mami, please stay with me. I know messed up, but give me a second chance. Mami, please, what's I end up? You walk a end and in the Naza Tisungila Junior. Separation, Ivana Baturi Lamo. Ukaenda la bana bazavuti kai
bana bazavuti
mami bana bachulila mo
bana bachulila
ukaenda ni ndana za kisungila jonyai ona nana nana
Gawansha fene kankashala mufiramba na papata mami wintoresho mupamba. Separation ivana bachuli la mo stay with me. Tubasungiria la chapa mwanwa me step. Bara musori prejo mutima hovenga chika jori. I don't wanna lose you, I assume I need you. Omuntu wanse mwina kurubara. Ninsu mina mami na lilu vala. You deserve better na my good love. You are the angel sent from above. Tuarila yene for better for worse. My mission pela ko second chance. Mone ko tuafuma kutari sana. Nga waya ni nanya kansungi lava na Justin.
Mami, please stay with me. I know messed up but give me second chance. Mami, Iwo kaenda ni ndana za kisungila junior. Separation ibana bachuli la mo. Ukaenda la bana bazavuti kai. Mami, bana bachuli la mo. Ukaenda ni ndana za kisungila junior. Oh na na na
Ngawaya ni nanya kasungila junior. Nisu mina mami narirufyanyo. Kulonga te solution nishitekanyo. Wisha mufila mbandiri langakanyo.
Don't do it for me. Mami iwe ilangana palibana batu. Indana za basunga baby ukanisia. Inishile forever na visu kuchula. Kazi iwe na ine tolipingini tukasunga. Bana chapamo manje ni chani iwe. Kuyamba la tinga yambani baby. Kuzenda na tinga zondane. But don't do it for me. Chitila junior na mami. Please stay with me. I know messed up but give me second chance. Mami, please wasa enda. Iwo kaenda ni ndana za kisungila junior. Separation ibana bachuri la mo. Ukaenda la bana bazavuti kai. Mami, bana bachuli la mo. Ukaenda ni ndana za kisungi la junyai. Oh na 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 ye yeah.
Potential rapper fame uke mukare tuwa tampa. Mufwa kutika mwona listen. It's a boy psycho. Hey, you better break I got you.
Yeah.
Timu G ho hate
it. So they have it.
Kasi D
Psycho na bena back.
Hey, DJ Hype.
Exclusive from Afrofile.com.
Yeah, DJ South Black, I got you. Kim P, we back again.